Masayaso Maison Blanche ye a yira k'a fɔ ko Biden bɛna hakɛw bila sen kan min bɛna danatigɛli kɛ bɔlɔlɔsira intelligence artificielle lakanabolow kan ni a jagoyali y'a dilanbagaw ma ye u ka lajɛli jaabiw yira fɔlɔ lameriki foluba fanga la. A hakɛ ninnu bɛna fɛnɛ lakanali siraw yira intelligence artificielle kɔlɔlɔw kan u bɛ minnu kɛ ka fɛnjuguba ninnu dilan ani fɛnɛ a bɛna u bali fɛnɛ ka bintani lase mɔgɔw ma. Hakɛ bolo ninnu ɲɔgɔn ma deli ka sigi fɔlɔ ka kɛɲɛ ni lameriki fasodenw ka lakanalikow ye ka bɔ intelligence artificielle kɔlɔlɔw ma Maison Blanche ka fɔ la. Kamala Harris bɛna taa duniya marakɛlabaw ka tɔnsigi kɛnɛ kan ne angilɛw ka premier ministre Rishi Sunak ani nanzarala keleyatɔnba ɲɛma Ursula von der Leyen ani duniya keleyatɔnba ɲɛmɔgɔba Antonio Guterres intelligence artificielle kan nin dɔgɔkun kɔnɔna na Angleterre dugu la. Politiki ɲɛmaw mɔgɔba wɛrɛw bɔlɔlɔ baarakɛla cakɛda ɲɛmaw ani kalansoba ɲɛmaw olu fɛnɛ welelen bɛ a kɛnɛ kan. A kumaɲɔgɔnya kɛnɛw bɛna sigi hamina gɛlɛn min bɛ ka ɲɛsin intelligence artificielle ma ani lakanabolow bɛ se ka tigɛ cogoya jumɛn na ka kɛɲɛ ni a ye. Intelligence artificielle min balila ka taa ɲɛba sɔrɔ bɔlɔlɔ taabolow kan a kɛlen bɛ hamina camanba ye an bɛ don min na iko bi baarabolo camanw kan i n'a fɔ baara ɲiniw ani a bɛ dankarili minnu fɛnɛ ni tiɲɛni minnu fɛnɛ ta ka ɲɛsin adamadenw ma. Sunak faralen marakɛla wɛrɛw kan u bɛna sɛbɛntiya k'a fɔ ko intelligence artificielle sisan dɔnniya ni lakanacogoya fanga tɛ se ka a tiɲɛninɔw ani a kɔlɔlɔ ninnu bali.